Papa Eugene benshi bamuzi nka inzahuke kubera ukuntu yavugaga ko yari yazahaye nyuma akaza kuba umuntu nyine wazahutse. Nahuye nawe dukora ikiganiro cya mbere mu 2018 CBCB byari bishingiye ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 avuga ku buzima bw'ibikomere, ubuzima yanyuzemo n'uburyo yahanganye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Umwana wari warokotse ari wenyine mu muryango, hanyuma akaba yari n'umupasiteri mu itorero rya ADPR mu Rwanda by'umwihariko ku Muhima.
Uratubwiye ko benshi bari bamuzi ku izina rya Inzahuke kubera ubuzima yaciyemwo. Ubwo buzima nibwo bwamurureshe mu nzira yo kwiha Imana mu vy'ubupastori canke kuvana kera yari muri uwo murongo?
Kuvana kera umuryango wabo warasengaga, kuko nagize amahirwe yo kujya aho bavukiye mu gacura bwenge ku Kamonyi, mperuka kujya kuhamusura mu kwezi kwa kane ubwo twari mu kwibuka ku nshuro ya 29. Umuryango wabo warasengaga, hari n'ikiganiro nakoze ari kumwe na tante we, nawe usenga cyane, no muri iki kiganiro yarasenze. Ufite mu muryango wasengaga cyane, ugiye kwaza kugira ibibazo byo guca muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma izo ngaruka zigatuma ajya ku muhanda anywa ibiyobyabwenge, akoresha droge zitandukanye. Yari umukozi ukora mu Kinamba yoza imodoka, ufite ku buryo navuga ko kwiha Imana cyangwa gusenga cyane, kuvuga ijambo ry'Imana n'ibintu byatangiriye muri famiye iwabo, kuko mu byo yagiye avuga kiri ku isi yavuze kenshi ko papa we nawe yari umuntu wakundaga gufasha cyane.
Ubutumwa bwa Pastor Théogène ahanini bwaba bushingiye kuki yagenda atanga ahatandukanye?
Pastor Théogène mu butumwa yagiye atanga by'umwihariko mu biganiro yagiye akorera kuri YouTube, niho benshi bakumenyeye by'umwihariko ku Kindi TV. Ni ubutumwa bugaruka ku buzima tunyuramo muri rusange, mu buryo busanzwe ubuzima wa muturage wo hasi uciye bugufi acamo, uburyo biba bitoroshye ku muntu udafite ubushobozi, ngira ngo muze n'ibihugu duturukamo uburyo abantu benshi baba badafite ubushobozi, ngira ngo niyo mpamvu yagize fan base cyangwa abantu benshi bamukurikira by'umwihariko yavugaga ku bikomere. Muzi ko benshi bagezweho n'ingaruka mu buzima butandukanye, bagakomereka cyangwa bagakomeretswa, ku buryo yibandaga cyane ku buzima bwite bwa muntu ariko ashingiye ku bwe, akababwira aho yavuye, akababwira ibyo yanyuzemo, akababwira ibyamuhangayikishije cyangwa ibyamukomereye, ariko kubera Imana akabinyuramo, bityo agakomeza n'abandi ababwira yuko birashoboka ko umuntu yaca mu bikomeye, birashoboka ko umuntu yababazwa mu buzima, ariko hejuru ya byose ari Imana.
Umwihariko wiwe yari afise ugereranije n'abandi wari uwahe Gasaba?
Umwihariko wa Pastor Théogène yari umuntu wigisha ijambo ry'Imana, yashyizemo blague, yashyiragamo blague cyane, gusetsa abantu, akibutsa abantu kunyanywa buri mugi, ariko agahita abwira abajene ati ntimuzibeshye ngo murumwe nimurumwa bazabafunga, nimurumwa ntacyo muzafasha igihugu cyanyu. Ufite yari umuntu wigisha agakora uko ashoboye ashingiye ku buzima bwe, no gukoresha urwenya cyangwa gusetsa abantu, ariko nanone abibutsa yuko nubwo arimo arabasetsa ariko akuri ko ubuzima tuba ducamo umunsi ku munsi.
Iragi Pastor Théogène asize ni ryari?
Icyo tuzamwigiraho cyangwa tuzamwibukiraho iteka ni uburyo yahindutse icyaremwe gishya, yakundaga kubyigisha bityo natwe tukumva neza ko birashoboka, hahandi habi uri, hahandi habi wanyuze cyangwa bwa buryo wababajwemo ubwo ari bwo bwose, ibikomere wagize mu buzima bwawe, amateka yawe mabi, ibyo ngibyo byose byakubayeho kandi byagutsikamiye, nta mpamvu y'uko biguherana, birashoboka ko wahera kuri nzira ukongera ugahinduka umuntu.
Hanyuma asize kuri nosi abantu bamuvuyemo, ndavuga umuryango wiwe bangana gute?
Pastor Théogène afite abana bane, yabyaranye n'umugore we bamaranye imyaka 12, ariko yari afite abandi arera bagera kuri 20 babagera mu rugo, iyo mwajya muribona mu biganiro yagiye akora. Yari afite umuryango munini, hari abamukomokaho mu nda, hari n'abo yafashaga mu buzima bwa buri munsi. Urumva ko Pastor Théogène mu by'ukuri afite kinini cyane muri sosiyete nyarwanda.
Abo bana barenga 20 yabarerera iwe? Yari afise abarerera, yabavanye he n'impfuvyi yavanye mu ibarabara cyane?
Ni abana yagiye kura ku muhanda, hari babandi bagenda basubira ku muhanda bihe bitandukanye, cyangwa se bamenya ahantu atuye, umwana akaba afite ubuzima bubi muri famiye ye, agafata umwanzuro wo gufata urugendo rw'amaguru akava aha hatuye akajya kwa Pastor Théogène gusaba icumbi cyangwa ikigo ndyo bita indaro gahabwa amafaranga y'ishuri. Hari ukuntu yagendaga bakorera ubuvugizi. Ikindi nyine yari umuntu mu minsi ya nyuma twavuganye ejo bundi haciyemo umunsi umwe yari umuntu wari ufite gahunda yo gukora organization izajya ifasha abantu bavuye mu biyobyabwenge ku buryo yari afite gahunda y'uko iyo organization yazakomeza kuko yimazaga ukuntu azabigenza abantu bazafashwa mu gihe yazaba atakiri ku isi.
Murungi Saba umenyesha makuru wa Isimbi TV tugushimire cyane kuri kano kanya uhayije rya America tunaguhuza ku ncuti yawe Théogène Niyonshuti wabutse.
Urakoze cyane Diane umeze abanyarwanda ntabwo kumbuza n'abanyarwanda gusa i Burundi hari abantu benshi cyane bamukundaga mu Rwanda baramukundaga muri Congo mu gice cy'Ikinyarwanda baramukundaga mbese yari umuntu umaze kugira izina rinini cyane mu gace navuga ngo ka East Africa cyangwa mu biyaga bigari.